kugumbyo bulamu okuva mu mawanga ag'obuvanjuba amasekkati ku ssobukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa bamaliriza okwekenneenya ebisaba by'ennyonyi ebisangibwa mu ttundutundu lino okakasa oba bituukana n'omutindo okosa ebiragiro eby'ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu mu kwanganga obutyabaga bw'ebyobulamu singa bubalukawo. Kiddiridde okubalukawo kw'ekirwadde ekya Marburg mu Ethiopia kussa obwetaavu obw'okunyweza ensala ez'omu bbanga ku kuzindibwa n'okusaasaana kw'endwadde zino. Abakugu okunoonyereza bakukoze mu mawanga okuli Uganda, Kenya, Tanzania ne Ethiopia ne bekenneenya obweteefuteefu bw'abaddukanya ebisaba by'ennyonyi bino ku ndwadde enkambwe ezibalukawo. Bino kuliko Entebbe International Airport mu Uganda, Bole International Airport mu Ethiopia, Julius Nyerere International Airport mu Tanzania, kwa sani Jomo Kenyatta International Airport mu ggwanga erya Kenya.